tata tukwebaza Mr. Museri tukwebaza Twagala ziba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda Ye Museveni Twagala ziba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda
Tumuwa kalulu Twagala ziba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala kuma Uganda Ye Museveni Twagala zimba Uganda Twagala kuza Uganda Twagala kuma Uganda Tumuwaka lulu
Tukwebaza, tukwebaza Tukwebaza tata, tukwebaza Okukuma Uganda, tukwebaza Tukwebaza, tukwebaza Okuzimbo lugudo, tukwebaza Akatale na masomero kukwebaza Tukwebaza tata tukwebaza Amaza malunji tukwebaza Tukwebaza tata tukwebaza Okukuma Uganda tukwebaza Akalulu kako NRM forever forever Muzei forever Kaguta forever 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 Twagala ziba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda Ye Museveni Twagala zimba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda
Tumuwa kalulu Twagala zimba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda Ye Museveni Twagala zimba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala kuma Uganda Tumuwaka lulu
Lukumi mumuenda, chinana mumukaga Twafuna President Kaguta Museveni Omumalirivu okukuma Uganda Nojikuza, atenga vyenyini Vyetulio kulaba, olonga lwachi Simuwaka lulu Emisomo kuwerele, abana basomye Kuchogulamu, abana agemye Sirimu alwanisa Ne COVID-19, zeba chatova Achutege kere, visera miafe Ebyomu maso Norwecho, fena tumuwogululu
Twagala zimba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda Ye Museveni Twagala zimba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda
Tumuwa kalulu Twagala zimba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda Ye Museveni Twagala zimba Uganda Twagala akuza Uganda Twagala akuma Uganda Tumuwa kalulu
Muzei tulishua NRM forever 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 Northern Uganda Forever Western Uganda tulishua
South and East tukwagala